lugha kama unaweza kunena kwa lugha. Wacha kushangaa, nena kwa lugha. Roho Mtakatifu yuko hapa. Na ninataka watu wote tutambue uwepo wake. Yeye ndiye mkono wa Mungu. Yeye ndiye anajua siri za Mungu. Na yuko tayari kutufunulia. Come on, bask in the Holy Ghost. porque así. Come on, lift it up. With your hands be lifted up. Come on, roll all up one. Ora kaparo mi mantele bebe puku paradaba. Lift it up. Family, roho tuna,
sema, Spirit.